Zawai Cool Music and the boy Young Spot nikiwakilisha GM Havo Preko.
Umekamu raundi jo mzeya na jipuka vile na hobjo mzeya uja shtuka pika ze zidi kupasuka na zina vumu mkinojua kabazuka ni Young Spare mstari yote na kupa na iko fiti napokea nga kwa pupa kwa vile iko fiti na washo na ndiyo kila mtu anabakia kwa wondi misari kali unapokea bana na moyo pija choka bado kina kazano sulite ini gani mzeya ni jipuka na vile na washo na washika na mizuka kandete ngoma nome Davidi umeruka na kwenye flow good Davidi kubanyuka kandete ngoma nome Davidi umeruka na kwenye flow good Davidi kubanyuka na track ina bombe Davidi umeruka ati kwenye flow itabidi umeruka mzewe na shika rondini jipuka ati Apple Music tunawakilisha na track ina bombe Itabidi umeruka ati kwenye flow itabidi umeruka mzewe na shika roundini jipuka ati Apple Music tunawakilisha watu mze anakwambia iko noma na kila mtu anabomona ingoma na ndiyo mana anapuza henza maze wako ready tunajua kujampa bora mic nakwambia heki zia nishashika ready mazejo tunajua kuwashika nakwambia roundi lazima mtavamika sababu heki zia nakwambia hii ni noma zitubanyi njave isi nipe homa niwa mwame kwenye flow jo mtakatika na everybody na joma mze mtajazika na ndiyo mana kwa flow mtawika vile maze mina roga to be deadly na kamishia na simo ya mi deadly iko fiti na juwa ina wakuaki na hizi hot track nitazidi tukuwai na track ina bomba itabidi umeruka ati kwenye flow itabidi umeruka mzewe na shika rondini jipuka ati Apple Music tunawakilisha na track ina bomba itabidi umeruka ati kwenye flow itabidi umeruka mzewe na shika rondini jipuka ati Apple Music tunawakilisha. Okay, everybody in the flow is to jump in, everybody here in the flow hands waving mina bring the tongue to get raving sababu hit track maze joy iko playing Young Spot maze mina kamishia the track so hot everybody nisha wambia ulidaisha sasa kawaletea ili muachisema ati mimi nimepotea jo nikiache manze mimi nilichelea na ndiyo mana mi nisha batu minoma kuleta ngoma maze jo kuwa shafaya jitile ninareta kama kawa kiko haya hands up everybody gotta get when niggas in all like crazy hands up everybody gotta get when niggas in all like crazy track ina bomba itabidi umeruka ati kwenye flow itabidi umeruka mzewe na shika rondini jipuka ati Apple Music tunawakilisha na track ina bomba itabidi umeruka ati kwenye flow itabidi umeruka mzewe na shika rondini jipuka ati Apple Music tunawakilisha na track ina bomba itabidi umeruka ati kwenye flow itabidi umeruka mzewe na shika rondini jipuka ati Apple Music tunawakilisha na track ina bomba itabidi umeruka ati kwenye flow itabidi umeruka mzewe na shika roundini jipuka ati Apple Music tunawakilisha
toka Havo Records nafanya mambo au sio kama kawa ninawakilisha
Wai Cool Music
Young Spot.